Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banwanye ndabaramukije cyane murakomeye. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mudukurikire kandi no ku rubuga rwacu rwa internet wa3 radio yacu voa.com. Murisanga.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero mu kiganiro cyanyu Murisanga. Kuwa mbere ushize twaganiriye n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe bo mu Rwanda, Haragirimana Claver. Bukeye yatwandikiye WhatsApp ati: mwiriwe VOA, turabashimira umwanya mwaduhaye tubwira abakunzi ba VOA iby'ishyirahamwe ryacu. Icyo kiganiro cyatumye isi yose itumenya. Ubundi kwitaba abantu benshi bishimiye ikiganiro. Twaratereranywe n'isi yose, ariko mwebwe mutumye tugarura akuka. Murakoze. Uwo rero ni Haragirimana Claver, uyobora umuryango witwa Opromamer, n'ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bo mu mutwe bo mu Rwanda. Nshuti banywanyi b'ijwi rya Amerika rero, mu izina rye mureke mbashimire cyane, mukomereze aho ngaho, mukomeze mutere intege aba bavandimwe. Uyu munsi kandi nanone munyemerere turebere hamwe ikibazo nk'iki, ikibazo cy'abana n'urubyiruko bafite ubumuga bwo mu mutwe. Ineza Kabaya ni umuryango utegamiye kuri leta ubitaho. Bakorera muri Ngororero, umurenge wa Kabaya, intara y'Uburengerazuba mu Rwanda. Babitaho bate? Nibyo dufashwamo n'umuhuzabikorwa w'umuryango Ineza Kabaya, Makuta Antoinette. Mureke mpite mubazanira. Antoinette, uraho neza? Urakomeye?
Uraho neza Thomas.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye, umwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo muganire kuri aka kazi k'ingirakamaro gakomeye mukora. Mu magambo make yadu nk'iriburiro, umuryango Ineza Kabaya ni muryango ki, watangiye ryari?
Murakoze Bwana Thomas Kamirindi. Natwe tubanje kubashimira uburyo n'ukuri mwakiye icyifuzo cyacu. Turabashimiye cyane na groupe muri kumwe. Imana ibahe umugisha.
Twese nkabitsa mu yedi.
Murakoze. Umuryango Ineza Kabaya ni umuryango watangiye muri 2005, utangira ari ishyirahamwe ritoya ry'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, ariko uko byagendaga byigira imbere byavuye ku ishyirahamwe noneho biba ikintu kinini. Navuga ngo ni itsinda rigari, tuza kugeramo amatsinda y'ababyeyi bavuye mu mirenge itandukanye, ndetse na rya tsinda ryari ryatangiye ari nk'umuryango bitewe n'uko nkanjye kugira ngo ibe Ineza Kabaya, iryo jambo Ineza umva aho ryavuye. Rewe maze gushaka, namaze imyaka myinshi ntabyaye, nkajya nifuza kuraguza, umugabo wanjye aranyangira, nifuza kuva mu rugo ngo ncike, umugabo aranga nkabona ari kumakeya nyitayeho, ariko nkumva mfite ipfunwe ry'uko nta mwana mfite. Gero kwa nari ndi muga chirika byageze nkanda ya gushenga ngahamagara Bikira Maria ndi kumvisha turi niherereye savuga kimana uzantinda izemo cyangwa se nibo nitavuyemo ngo babe babonye ko natwite zibuziza mu mwana ufite umuga bwo mu mutwe cyageye babitaga ngo ni rimara amagambo y'ubumuga ntabwo ari yakaje kuko numvaga mbabaye ubwo byaje kurangira nka twajya mu soko nkabona abana bafite umuga bwo mu mutwe nyine abaga hantu buno ni hari gari ya Kabaya bameze nabi batagira kivurira baharara hari ibintu bimeze nka station ya essence bagira ibintu bibi birangize njya kuganira n'umugabo wanjye ndamubwira uti ndeye nubwo ufite abana ariko numva nshaka kubyara kandi ntibyashoboka none ndakubwira tujye kuraguza ukanga ngo nidusenge nabwiye na mama yaranze none uzamfashe dufashe ntabwo byamugoye yanywaga n'akayoga kitwa Primusi abandi tumaze kubageza mu rugo ahitamo kukavaho amaze kukavaho aramfasha abana rero baza mu rugo
ubwo kwari kugira ngo amafaranga yagendaga kuri ako kabyeri noneho muyazigame yite kuri abo bana
yego yari ari kumfasha kuko iwe yabonaga mfite ikibazo aravuga ati akomeje kunywa ibyo dushaka kugeraho gufasha abana ngo bahindure imibereho n'ubuzima ntabwo byashoboka ubwo rero afata uwo mwanzuro abana ariko bamaze kugera mu rugo n'ubundi ntabwo nagize amahoro baturanye barasakuje n'abayobozi bamwe bo mu nzego z'ibanze yari amaselile uti ngiye kuzana korera na makinya mu mudugudu yari iri nyumba 10 nera abo bana ariko umugabo ntiyabigenderaho amagambo yabaye menshi ariko ntiyabigenderaho rero igihe cyarageze Imana yumva gusenga kwanjye ntiyama yandangijemo ntiyama na wa mwana ufite ubumuga bwo mu mutwe ngiye kubyara nyuma y'imyaka 5 mbona mbyaye abana badafite ikibazo noneho muri 2005 ubwo niho twafashe gahunda tubonye ko abana bacu nta kibazo umugabo nanjye turavuga uti reka dushake n'abandi badufasha twite ko bari abana kuko igihe nabifuzaga yo mbabyara ntari kubitaho none ubwo bari aba bari kubunga barara aho babonye ni ukuvuga ko nta muntu ubaha agaciro nta keya ubwo rero twahisemo dufata icyo cyemezo abana babiri nari mfite mu rugo babe bariyongeye babaye 15 akarere kari ka Gaseke komine Gaseke ndayibwira ikibazo burugumesitiri aramfasha duhaho gukorera burugumesitiri bivuyeho tubishaka ukuntu natwe twishakamo ubushobozi kuko twari tumaze kuba abanyamuryango benshi na indikatora ziraduhugura bivuye ku mudamu bita Mukamwezi Leonci adukorera ubuvugizi ndetse hajyaho n'impuzamashyirahamwe y'abana bafite ubumuga y'imiryango y'abana bafite ubumuga yitwa Kolekitife Tubakunde tuna bumunyamuryango ubwo turahugurwa uburyo tugomba kubitaho noneho bitari famiye hafi mu nzu ahubwo bigiye mu bijyanye n'uburezi
yego
umuryango burakuze turahugurwa
none se abo bana ni kwantu aneta abo bana se kuba ari bamaze kuba benshi ubwo mwari mugishobora kuba mwese hamwe mu rugo cyangwa mwatangiye gutekereza ku kwagura urugo
tumaze kubona ko twabyaye abana nta kibazo twatekereje kwagura noneho kuko nababandi twari dufite twari tubonye nabo barahinduye imibereho n'abantu batakemera ko ari babandi babonaga ku muhanda bararaga munsi ya prize yakabaye ahantu babaga nyine kuri sitasiyo ubwo rero turagura iba asosiyasiyo nyine ibona kuvuka ari asosiyasiyo muri 2005 bigerageje tubushaka icyangombwa cya RGB bigerageje dusaba ko byari ishuri muri 2008 akarere ka Ngororero karabyemera burugumesitiri wari uhari meya ariko abarimu n'abandi bantu bakumva ko umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe kwigana n'abandi urabona bagira isazi bimwira imyitwarire kwinyaraho bumva ko bazanduza abandi bo bavuga ko ari amadayimoni harimo n'abarwaraga ibiciro bakavuga ngo ni ibisazi ubwo birangira umudirekiteri wari uhari abyemeye witwa Muhizi Emmanuel avuye ku icyo kigo bahinduye sisiteme mu myigire uwari uje arabirwanya ubwo biba ngombwa ko tujya apari dukora nka Ineza noneho Ineza Kabaya ubu ishuri by'abana bafite ubumuga ntago ari ishuri rya leta risanzwe, twavuga ko ari umuryango uhita ku bana bafite ubumuga bwo mu mutwe.
Yego, none se ubwo ubwo niko ko bisaba se ubumenyi n'ubushobozi, ndetse ndavuga mu mikorere itari nk'iyo tumenyereye ku bandi bana, abarimu babo mubahugura gute?
Abarimu icyambere njyewe mbijyamo nari ndi mwarimu wa primaire, nari nanditse muri Congo icyo bita pedagogie generale, nabyo byabaga birimo muri Congo. Ubwo byageze aho ndeka ubwarimu bwa leta mu mpemba njya muri bya bindi, kuko nibyo numvaga bimfitiye akamaro bitewe n'uko nabyifuzaga. Noneho Handicap Internationale na wa muryango Collectif Tubakunde bagiye bahugura abarimu bacu uburyo bwo kwita ku bana mu mikino n'uburyo bwo kubitaho mu buzima busanzwe. Ubwo nyuma tumaze kubona ko bamaze kubona ubumenyi bw'ibanze, twaje gushaka umuterankunga bita Renani Paratina bazihugura noneho abarimu Abadage, tuza kugirana proje baduhugurira abarimu ku bijyanye n'uburezi. Ndetse tunabashimira cyane na nibo batwubakiye ishuri, harimo umudamu witwa Muteteri Esperance wadufashe gukora ubuvugizi kugira ngo noneho tubone n'inyubako nubwo ari ntoya, ariko ibyumba bitatu batwubakiye byavuye ku buvugizi bwa Muteteri Esperance. Na nibo banaduhugura rero kugira ngo abarimu bacu bite kuri abo bana bafite ubumenyi bukwiye.
Antoinette, mbere yuko tuganira n'abandi banywanye b'ijwi rya Amerika kuko barategereje batangiye guhamagara, reka mbanze nkubaza aka kabazo. None se abo bana uvuze yuko abambere mwabatoraguye hariya ku isoko yego mu isoko ku gasozi, mbese mu magambo make, ntabwo muzi ababyeyi babo?
Ababyeyi babo bari bahari, ariko icyo gihe hari imyumvire yo kumva ko umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe ntacyo amaze nta n'icyo yageraho, ngo bagomba kumukorera buri kintu cyose, bakumva ko ari umutwaro kuri bo. Iyo rero yabaga adashoboye kwicara mu rugo ari kubunga ntabwo bamwitagaho, ariko ababyeyi babo bari bahari. Kandi ubu ngubu nyuma y'uko ubuzima bwahindutse basubiye mu miryango yabo, babaye abana beza barakuze turabacutse. Tugenda ducutsa umwaka ku wundi uko bagenda bahindura ya myitwarire n'imibereho. Murakoze.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro Murisanga, turaganira na Mukuta Antoinette, ni umuhuzabikorwa w'umuryango Ineza Kabaya wita ku bana n'urubyiruko bafite ubumuga bwo mu mutwe. Kuri telefone nkuko nari maze kubivuga mu kanya, kuri telefone dufite Hermen Gilde na Pacifique. Pacifique abe yihanganye, none rero tubanzirize kuri Hermen Gilde. Hermen Gilde we? Uruwo mucankuzo mu Burundi urahora komeye?
Turashima no kuri turakomeye. Amakina amwe aho kujya mu Amerika.
Natwe turakomeye kandi turakwishimiye cyane. Ufite icyumviro cyangwa se ikibazo wabaza Mukuta Antoinette?
Ise cyumviro ikerezo.
Yego.
Yego, no hanura abo bafata nabi abo bana n'ubumuga ubwo ari bwo bwose. Kubireka kuko nawe nyine ntibabamugaye kuko babishatse.
Yego.
Kandi abarundi ni bavuga ngo umuntu ngo akiri ku isi ntawo hakana ubumuga, abo hakana yapfuye.
Hermenegire, urakoze cyane. Ndagushimiye.
Murakoze.
Yewe, umunsi mwiza.
Murakoze. Iki Amerika na umunsi mwiza.
Yego. Noneho duhamagare na Pacifique kugira ngo umutumirwa aze kugira icyo avuga kuri bombi icyarimwe. Pacifique.
Yese.
Urakomeye.
Na mahoro.
Wowe uri he Pacifique?
Umwaka mushya muhire.
Umwaka mushya muhire twese.
Rero kana cyera cyane muri 2019.
Yego.
So ni byiza cyane.
Bwira umutumirwa huri.
Umutumirwa wanjye ndi Kigali mu Rwanda, ndi mu Karere ka Gasabo.
Yee, komeza rero.
Ndabyishimiye cyane hariya Kabaya, ni ahantu nzi na hantu nzi cyane uretse nara ukabana na karekangura kose ndakazi
warahabaye se
ni mu rugo hari ya rwose hari ya nibimye haranye kwivuka
noneho mukuta uramuzi
mukuta muzi muzi muri bibiri na gatandatu bibiri na karindwi kuko nabaye hari ya nije kwibuka ukakabaye arahaje
okay nuko nuko gusha ku ngingo rero ubwo mumenyanye
yes ni byiza cyane ndanabyishimiye cyane numvise ukuntu nanabone nabonye n'izina ukuntu ukuntu izina ry'umuryango ukuntu yitwa Ineza Kabaya Ineza rwose Ineza bafite intego nziza kandi bafite umugambi mwiza bema birababaje cyane henshi na henshi mu gihugu nangwa uretse no muri Afurika no ku yindi migabane iyo umuntu abyaye umwana akabona umwana agize uburwayi bwo mu mutwe akabona umwana agize indwara ituma atabesha atisanzura cyane mu muryango bituma aba nk'igicibwa ariko bo bafashe ya mbere yo kumva ko uwo muntu ari umuntu kuba bafite ubumuntu rero bwo kumva ko umuntu naho yaba arwaye afite uburwayi bwo mu mutwe ko yagira icyo yivanaho akagira kutageraho mfatira urugero ku mwana umaze iminsi igera kuri ine cyangwa iminsi itatu asohoye indirimbo bamwita Niyo Bosco
yego
afite indwara yo afite ubumuga bwo kutabona vrema umuntu uwo ari we wese ko afite ubumuga bwo aribwo bwose ntabwo bimuca kuba umuntu nicyo abantu benshi cyane bagomba kubanza bakamenya kuko ushobora kumubyara ukamubyara afite ubwo bumuga bwo mu mutwe ega kuba adafite mudahuje ibitekerezo ntabwo wakumva ko hariho ukundi kintu cyamugarura nk'undi muntu usanzwe mbona abantu benshi cyane rero ariko basigaye barabaye sinzi ubwo ngubwo rero Ineza rwose akeneye imbaraga akeneye abandi bantu bamuba inyuma bamuba hafi bakajya bamufasha
reka ngufatire aho ngaho ufite akazi
njyewe rwose akazi kanjye mfite sinabura kukavanga n'akandi
ibyo ari byose hari udufaranga winjiza hari amafaranga winjiza none wabatera inkunga gute ko ari wowe uzanye icyo gitekerezo kandi icyo gitekerezo ni cyiza
kubatera inkunga njyewe rwose inkunga n'ubu ngubu nimero yanjye ironea ntabwo mvuze ngo nakonga kumutera inkunga njyewe ubwanjye inkunga nzitanga bishoboka kuko n'ubundi nanjye hari foundation ifite yitwa Natutarabona Foundation nkeneye nanjye abafatanyabikorwa nawe akeneye abafatanyabikorwa ariko kuba ndi umwe naza n'abandi bakaza tukajya dushyira hamwe uko mbonye icyo mbonye n'undi akazi ni cyo afite ndahamya ko muri miliyoni 12
z'abanyarwanda
umwe agiye yivanaho ijana bafashe abantu benshi
nibyo iyo fondasiyo yawe uyikora iki
niyo kureba ku bana bato bakoreshwa imirimo ivunanye yo kureba ku bana bo ku muhanda mu mujyi wa Kigali ho ni ibintu tujya dukora cyane ni mu rwego rwo kugira ngo tuvane abantu ku ibarabara
ndumva mufite intangiriro imwe na Ineza Kabaya n'ubu niko batangiye n'imbori wakurikiye
njyewe muziho kera uretse ko atabasha kunyibuka kuko hariya narahakuriye naranahakoreye nkorera muri Expo Gaze najyaga nkunda kubona abana hara ku muhanda ku Kabaya ari ahantu hafi n'isoko hafi na mote aho hepfo ku kibuga cy'umupira ahantu bakundaga kuba bari kunywa ama esansi n'amakore benshi cyane twajyaga tubafata tukaba tukanabajyana no mu majyi iwabo baratorotse ugasanga umwana yavuye mu rugo iwabo bataje ngo ari hehe tukamufata tukamubaza ngo si iwanyu niyo akaturangira tukamutegera tukamuhana tike twamugeza n'iwabo tukamusigira amafaranga yo kuba yakoresha mu buzima busanzwe
Pacifique we urakoze cyane
sawa rwose umutumirwa akomeze igitekerezo cyiwe n'imbaraga ziwe imbaraga ziwe hari abandi bagomba kumufasha nabo natwe turahari tuzajya dufatanya ahubwo njye nkeneye kubona contact ye
ndaza kuzibaha mwembi mbemereye kubabera umuhuza nimero ya Pacific ndaza kuyoherereza mukuta na nimero ya mukuta ndaza kuyoherereza Pacific murabye mwembi
ngiye rwose
nuko Pacific urakoze
sawa murakoze mwaka mushya mwiza
twese nk'abitsamuye Antoinette
karame
umwanya n'uwawe rero kubyo Hermine Gilles na Pacific bavuze
murakoze Rana Tomasi
ariko mbere yuko dukomeza reka nibuke bwana Hermagilde ntago bavuga ko ari abana bagendana ubumuga ahubwo ni abana bafite ubumuga noneho kuri izina rya Makuta ntago ari Makuta ni Makuta Makuta byaterwa nawe
nuko ndagushimiye
yego nshimiye rero cyane byimazeyo abavandimwe Hermagilde na Pacifique ku bitekerezo byiza batanze mu by'ukuri duhere no kuri Hermagilde imyumvire y'ababyeyi benshi usibye buno twagize umugisha Leta y'u Rwanda ibishyiramo imbaraga ariko nkaho dutuye muri Ngororero kuko dukorera mu turere tubiri ni Nyabihu na Ngororero n'ahantu h'icyaro ni hafi ya Gishwati usanga abantu bafite imyumvire ko umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe ari umwana wavuye ku myuka mibi kwa Satani ku madayimoni kuko mbere bavugaga ko bakunda guterekera umuntu akishyiramo nk'ibyo ariko nyamara ntabwo ari byo nkuko yabivuze ubumuga bureba buri wese nanjye ungana gutya ndi kubivuga nshobora kugira n'impanuka nkagira ubumuga bwo mu mutwe burenze n'ubwa babandi mfite ubwo rero nanjye na shyigikira igitekerezo cye n'icyifuzo cye nkangurira ababyeyi bari kutwumva n'abantu bose bari kutwumva ko umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe nawe ari umwana w'agaciro kandi ko atabihamagaye ahubwo ko bakwiriye kumwitaho aho kumusuzugura ngo bajye bamuhisha kuko hari abakibahisha hari n'abandi babiriza ku muryango hari n'ababazirika kuko dufite nk'abana baza mu kigo wamuha n'ibiryo aho kugira ngo arire ku isahani agasuka hasi akajyana umunwa hasi bigaragaza ko iwabo yariraga hehe hasi twasaba rero ababyeyi kugira ngo n'uwaba azi umwana aho ari agihishwe bamukangurire bamwumvishe ko bitari byo kandi ko umwana nawe akeneye kujya ahagaragara tugiye ku cya Pacifique ni byiza cyane kuribuka ndahazi kuko nanjye nigishije hafi yayibuka ni ku ishuri rya groupe scolaire Kabaya ibyo avuze nibyo n'abo bana twabatoraguye nyine mu nzira kuko nabonaga aribo baruhije bari abakobwa bigeraho dufata abahungu na n'uyu munsi kuri 20 menye nzabakirisha abana batatu kwa padiri muri paruwase
ni paruwase katolika
paruwase ya Kabaya
iya katolika
ya katolike ntituzi amazina yabo twarayahimbye ntituzi wabo twashyize amatangazo mu turere majafu ku mbuga za social media za hafi turababura ariko turavuga uti ubwo bakuri iwacu nta mpamvu reka nabo tubagira abakristu kuko bakunda gusenga
none dufatiye kuri abo bana mwayobewe wabo ubungubu se ni mwebwe mwitwa ababyeyi babo ubutegetsi burabizi
ababyeyi babo ariko mu cyiciro ino tugira ibyiciro by'ubudehe turi responsable nka Makuta n'umuryango wanjye w'abo bana ariko ntabwo twabibarujeho ngo baba abana bacu nyirizina babahaye icyiciro cyabo natwe baduha icyiciro cyacu
bo bamaze igihe kingana iki aho ngaho mu kigo ineza Kabaya
ba mbere baje muri 2014 uwa nyuma yahageze muri 2015
bari mu kihe kigero cy'imyaka
bo barakuze tugereranya n'imyaka twapfuye kubahereza dutekereza ko bari hagati y'imyaka 20 na 27 umwe ni umuhungu abandi babiri ni abakobwa kandi bose kubera ko barwara n'igicuri kubera ko usanga ubuzima butameze neza nta n'uwemera no kuvuga ati wenda njyewe nakwemera ko ndi nyina cyangwa ko ndi se cyangwa ko muzi ubwo rero babaye abacu
nabo bakaba batazi aho bakomoka
ntabwo bahazi ntiwanamubaza n'uwo bakina ngo bakinaga cyangwa mama we cyangwa akubwire ngo yaturutse aha akarere kabazanye karadufashije dushaka aho baturutse akarere karashaka karahabura ubwo rero duhitamo kubagumana ariko ni akarere kabatuzaniye turabashimiye rero ibyo bitekerezo ni byiza no gukoranira hamwe ni byiza kuri ubuvugizi kuri Pacifique kuri Hermagilde namwe natwe twese tukajya tugenda twunganirana ni byiza kugira ngo duharanire ko Afurika yacu nayo ibibazo bibonekamo byagabanyuka by'umwihariko kita ku bantu bafite ubumuga kuko akenshi nibagera kivurira murakoze
yego ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri sanga umushyitsi ni Makuta Antoinette numuhuza bikorwa mu muryango ineza akaba yawita kubana n'urubyiruko bafite ubumuga bwo mu mutwe kuri telefone dufite Thierry na Rugamba duhere kuri Thierry Rugamba we ubi wihanganye turakugarukaho Thierry
gamaro neza Thomas
na mahoro uherereye he Thierry
ni Bujumbura mu Burundi
yego nuko
eko ndagomba kugambere nshime cyane nshimizwe ijya Amerika burya mu buryo tubayeho kuri ino si yacu na cyane cyane muri East Africa hari hayo ikintu dukunze kwiyobagiza kuko iyo umuntu amaze kubaho akipfikiremo peko takadefu yo bafite mugabo ikintu cya mbere kandi gihesha icyubahiro kigahesha iteka izina ry'Imana kuko turimo mu ishusho yayo nuko turi abantu rero uwo muntu naho yoremwa akaba afise akantu mu mutwe katameze neza ntiyarakwiye gukumigwa birateye isoni kandi biteye agahinda kubona umubyeyi ashika akavuga ati jyewe ujya mwana ati narataye umwanya ngo ndabyara ibyumviro y'umubyeyi amaze kuvuga gutyo mbega birababaje kuko uwo mwana amaze kumubona ari ngaho kuko ndakunze kubona hano mu gisagara cya Bujumbura hariyo abantu usanga mu ibarabara asigaye agenda kagena nyine ubona ko ari umuntu atakigira ubwenge namba mugakoma matafise ubwo bwenge ukana kuko uwo ntabagishoboye kuvuga niyava niyo yamuka ugacisanga umubyeyi kubera yabonye atashoboye kugira agacamuterera mu ibarabara nagomba mbere njyewe bwa mbere nkengurukire abantu bariko barakora ibikorwa nk'ibi byo kuyumvira ko aba bantu bashobora kubagarukira ko mugabo nkababaza mbega bino bibazo musanzwe umuntu nk'uyu n'umuntu abagoye kujera bobo babikora gute kugira ngo uyu muntu adashoboye kumenya neza iyo azana niyo yamuka bashobore kuvuga bati uyu muntu turamufashe turamurenansharije ukavuga ko n'umuntu abagoye kugera hanyuma y'ibyo ntagomba ntera kamu abategetsi ntagomba ntera kamu abategetsi buriya iyo ibintu nk'ibi biriko biraba hakwiye kubaho utwigoro tw'amareta nibyo si sector privé mugabo hariho utwigoro twa leta ikavuga ati basi dufavorize amashyirahamwe ariko arakora ibintu nk'ibi cyangwa dushyireho utuntu mugabo tuborohereza kugira ngo bashobore gukora ibintu nk'ibi byo kugarukira ku bantu ubona basa n'abatabayeho kandi bariho kuko burya naho iyo bafite ikibazo cyo mu mutwe arakeneye kujya arakeneye kwambara arakeneye ibindi byose bijya umuntu aba akeneye rero hashobore kubaho amashyirahamwe banashaka shyira initiative ya leta ashyigikirwa ayo mashyirahamwe hama tubone ko ibibazo umugani umuntu ariko aravuga ibibazo mwe n'ibi dushobora kubitorera inyishu malgre ke abantu nk'aba bameze nk'uruhinja ruyoye rucya umwana akivuka niwe utamenya ko arira ngo afise ikibazo ke cyangwa ikintu mugabo tubone ko basi natwe dushoboye kubwira icyo dukoze murakoze cyane Thomas
Thierry ndagushimiye cyane nawe
yego
Antoinette wowe wihanganye tubanze duhamagare na Rugamba
nta kibazo murakoze
ye urakoze rwose Rugamba we Rugamba
ndabumva neza
urakomeye
muraho neza cyane
yego uherereye Rugamba
uherereye muri Kibe Kanombe
ye nuko gusha ku ngingo rero
cyo nshaka kuvugaho nuko umuntu agomba kumenya ko umuntu wese ufite ibitekerezo bitagenaye n'iby'abantu bariho benshi muri sosiyete akenshi na kenshi dukunda kuvuga ko arwaye mu mutwe cyangwa se afite uburwayi bwo mu mutwe ariko mu by'ukuri abo bantu bakwiye kubatererana twagakwiye kumva ko umuntu wese niba unabimubonye ibyo bintu ibyo bimenyetso bigaragaza ko ashobora kuba arwaye kwa mubahafi ndetse wabona nta kivurira afite nta muntu wo kumwitaho na umuntu wese akabigira ibye kugira ngo tubashe kuba twagera kure ndetse tugafasha Afurika muri rusange icyo nshaka kubaza umutumirwa rero
yego
ndashaka kumubaza ese niki bo bakora iyo baramutse bamenye nk'amakuru y'aho umuntu ameze urutyo cyangwa se abana cyane abana bihura nabo mu mihanda bafite ibyo bibazo barabuze kivurira ni iki bakora kugira ngo babashe kuba babafashe cyangwa se n'izindi nzira bacamo kugira ngo babafashe kugira ngo babashe kuba bavuzwa nta mbogamizi bahuye nazo.
Nuko nuko Rugambo, urakoze cyane.
Murakoze cyane, urabakunda cyane.
Antoinette, Thierry yabajije ukuntu murera abo bana, mbese n'ukuntu mwita kuri abo bantu bose mufite mu kigo, ati kubera ko bameze nk'impinja. Hari usubiza umusubiza nanjye unyongereho akanjye, abo bana biga bate, mubona kubigisha bigorana?
Murakoze cyane. Duhereye ku kibazo cya Thierry, mu by'ukuri nkuko yabivuze, abana bafite ubumuga bwo mu mutwe bo barenze noneho n'uruhinja, ndo niko nabivuga. Kuko ubumuga bwo mu mutwe buri mu bika bine. Hari ubumuga bwo mu mutwe bworoheje buri mu kigero runaka, twavuga mu gifaransa modere. Hari buri profond, hari buri severe. Ndumva nibyo bigero bitatu byibuze twaheraho. Abo bana rero kubera ko bari mu bika bitandukanye, ubwenge bwabo nabwo buratandukanye, urabyumva. Icyo dukora rero muri amahugurwa twabonye, tumanza gukora ikintu bita identification, yo ikizamini rw'akazana n'umubyeyi ataro dutoraguye, twarangiza tugakora icyo bita assessment, tureba icyo ashoboye.
Mbese icyo gihe mubanza kumenya uwo ari we, noneho mukamenya n'ubwo bumuga afite aho buri urugero rwabyo.
Degre y'ubumuga. Icyo gihe rero tumaze gukora iyo assessment, dufasha kumenya umwana dufite noneho uwo ari we, n'icyo tugiye kumufasha. Kubera ko haba harimo n'abana bafite ubumuga bukomatanije n'ubwafite bwo mu mutwe, agiye kutagira ubwenge bwuzuye, kuko ikintu izina ubumuga bwo mu mutwe ni imigindirire y'ubwonko. None afite imigindirire y'ubwonko, afite ikibazo cyo kudashobora gufata intoki, amaboko n'amaguru arahinamiranye, ashobora no kuba atanavuga, biba ari ibintu byinshi. Ashobora kuba adashobora kwinyeganyeza wenda ngo yibihindure cyangwa se yigendeshe, biba ari ibintu byinshi.
Adashobora no kwiyuhagira ubwe ku giti cye.
Yego. Ubwo rero tumaze kumenya uwo mwana, tumaze no kumureba, natwe muri ya timu babandi bahuguwe, tugenda natwe duhugura abandi dukorana, kuko ni abakorerabushake, ntabwo baba ari abakozi bitewe n'uko nta mushahara uba urimo. Ubwo tugafashanya tukabashyira mu byiciro, hakabaho icyiciro cya mbere kirita kuri ba bandi, ni ukukina, ni ukubagorora se, ni ukubigisha kupfuna, ni ukubigisha gukaraba, ni ukubigisha kwiyitaho, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga buri mwana aba afite ibyo. Ubwo rero iyo tumaze kubashyiramo ibyo bika, buri muntu uba uri aho ngaho umukorerabushake amenya ibyo agiye gukora, kuko aba arabihuguriwemo, akamenya umwana agiye kwitaho uko ameze. Tuba dufite rero intego buri munsi, arakorerwa iki, nimba ari uwo tunarageraho no kugorora intoki kugira ngo ndazafate cyangwa zahaguruke kumugendesha, ubwo twiha intego y'igihembwe. Igihembwe iyo gishize ukabona nta cyahindutse, urongera ugafata ugasubira muri ya mitegurire. Mu gifaransa niho byamfasha, kuko nize muri France, icyo ikinyarwanda cyanjye ni gike, ni icyo bita plan educatif individuel.
Mbese ni gahunda yo kwigisha umuntu by'umwihariko ku giti cye, akaba afite gahunda ye y'umwihariko.
Yego, murakoze cyane. Bashobora rero kujihurira hari babiri cyangwa batatu, ibintu nk'ibyo urabyumva. Noneho icyo nicyo kidufasha kugira ngo tubiteho, bitabujije ko hari umubona, kuko benshi bamwe biyitumaho binyaraho, kandi tugomba kubakura ku icyo kintu buhoro buhoro, nabo byanga kuvaho. Hari unuza umukora abishaka kubura icyo ndetse nabishobora akagenda, kaba ngombwa kuzashaka undi, ariko buhoro buhoro ikanakorwa ku bushobozi bwacu. Wenda hano yavuze uti leta tutari twajya ku myigire, hano wambajije, reka tujye no kuri leta.
Yego,
njyewe nari nagize umugisha ku karere kacu kuri guverinema, ni ukuvuga ngo leta impa mu mwaka miliyoni 2,500,000 amafaranga ava muri komisiyo y'igihugu ishinzwe abana, leta y'u Rwanda n'aya guverinema. None akarere ganyura ku karere ka Ngororero, akarere ka Ngororero kakayaduha, ayo ni yadufasha kubona cya gikoma cy'abana mu gitondo saa yine na saa sita bakarya, ndetse nabo baba mu kigo buri munsi nabo bakarya nimugoroba noneho n'umukozi wo kubitaho kuko bo banahahora nka babandi batatu nakubwiye barahahora bo no mu kiruhuko tuba tugomba kumuherezamo amafaranga y'imirimo yakoze ubwo rero urumva nka leta njyewe hari ikikora n'akarere kangororera ubwako niko kampaye ikibanza nubatsemo ibyo byumba bitatu by'amashuri nkoreramo urumva njyewe baragerageje ndanabashimira cyane akarere kangororero ndashimira leta y'u Rwanda ku buryo ijya idufasha nta nubwo ari nanjye njyenyine hari n'abandi ntabwo babihagije ariko tubona ari intambwe ikomeye kugira ngo noneho leta imenye ko na wa mwana akeneye kwitabwaho n'ibindi bihugu byo muri Afurika Burundi n'abandi bagize uwo mutima wo kwita ku bantu bafite ubumuga baba bwo mu mutwe baba ubw'ingingo ibice ibyo aribyo byose ni ukuri Afurika yacu nayo burya yagereye gatera imbere kuko no mu bihugu byo hanze bateye imbere kubera ko ntabwo bemera umwana ufite ubumuga ahandi arantu wambye ngo ahandi leta yo isapotinga wa muryango ufite umwana ufite ubumuga
itera inkunga umuryango yego
ariko kubera ko mu Rwanda turi mu nzira y'amajyambere tubone n'ibyo bakoze turabibashimira noneho tugiye ku myigire abana bafite ubumuga nk'uko nakubwiye ngo ni mu byiciro bikwihuta kuko nzi ko amasaha yacu ari make
n'isaha imwe rukumbi nibyo
noneho kuko abana bafite ibyiciro tuvuga nk'andi bafite ubumuga bwo mu mutwe bworoheje hari ukuntu tubatoza igihe cy'imyaka ibiri akaba ashobora kujya mu ishuri kwigana n'abandi
hariya mu ishuri risanzwe atari aho ngaho mu kigo agakurikira gahunda zisanzwe
ingo pe yo yamaze imyaka ibiri wacu turamukurikirana tukamwigisha uburyo agomba kwandika uburyo agomba kubara utuntu twinshi ku buryo ajya muri inclusion noneho ashobora kujyana no muri CVN nk'ubu ndabafite bageze muri 5e hari n'abageze muri 4e
mwakane mu gatanu
kuburyo ubona nabo bagendana n'abandi ariko babandi bari muri severe na profond abo bo tubagisha ibyo tugomba kubigisha tugakorana n'ababyeyi babo hafi yo babafite noneho tukareba n'ibyo bakunda nimba ari ubworozi kuko abana nabo hari ibyo bishimira nubwo adahaguruka cyangwa nubwo yaba atavuga cyangwa nubwo yaba avuga ukabona ko jeste y'ikintu yishimira fate yishimira kujya kwa kureba ihene kureba intama yishimira kureba inkoko ukabona yishimiye mbese guheka umwana ubwo rero tubigisha utuntu dutandukanye kugira ngo bajye badukora muri ya miryango yabo batashye noneho ababyeyi kumubona nk'umuntu udafite icyo amazi ahubwo amubone nawe nk'umuntu ugira participation mu muryango
ugize icyo akora ufite icyo akora ufite icyo amazi mbese
yego noneho kuri ba bandi bafite umugabo kamatanyije tugerageza no kubashaka kubakorera ubuvugizi imbere byarashobokaga tukabashakira amagare tukabashakira za imbago tukabavuganira abakeneye za proteje bakazibona bitewe n'umuntu wemeye kuduha ibyo bintu ariko buno kubera ko bisigaye binyura mu nama y'ibigwano bafite ubumuga ubu byabaye sharije yabo twebwe niyo tugiye ahantu baratubwira iki nimunyure ku karere inama y'abantu bafite ubumuga ugasanga nabo byaje bibaye bike bagahitamo abashoboka abo bidashoboka nk'abandi bo mu bindi wacu ugasanga nta kintu babonye ugasanga rero biratugoye ni uguheka ujyana kuri wese ni uguterura ugiye kwa muganga dore ko nta modoka tuba dufite yo kubadeplasa kandi tuba tugomba kubakorera buri kintu kugira ngo nabo bahabwe uburenganzira bwabo sinzi nimba ngusubije ku bijyanye n'uburezi
wabimbwiye reka mbanze nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika kandi ko tuganira na Makuta Antoinette umuhuzabikorwa w'umuryango Ineza Kabaya wita ku bana bafite ubumuga bwo mu mutwe nuko rugamba rero yari yabajije ati iyo mumenye amakuru y'umwana nk'uwo nguwo mubigenza gute munyura muzihe nzira kugira ngo mumufashe
murakoze cyane wenda kubera ko n'igihe cyari gito sinabashije kubabwira ibikorwa dukora harimo n'icyo n'uko dukorana n'ababyeyi dufite amatsinda y'ababyeyi ubwo rero y'ababyeyi muri amatsinda bagenda bashaka amakuru muri ya midugudu batuyemo muri ya masibo no mu tugari ku buryo hari n'umubyeyi ushobora kumenya amakuru ko hari umwana uhishwa ahantu ariko banajyayo gusura mbene urugo ntibamamwereke ariko tugize nk'amahirwe tukabimenya tujyaho tugiye gusura tukamuzana mu itsinda umubyeyi noneho nawe akumva akakubwira icyifuzo cye kuko bahahurije n'abandi bahuje ibibazo hari ukubwira uti njyewe nshaka ko umwana wanjye aba mu kigo njyewe nshaka ko umwana wanjye yiga ataha njyewe nshaka ko umwana wanjye mwitaho gusa mukajya mumusura kuko nta kindi mwamumarira ubwo tukareba ibyo byose tukabikora ariko tumenye nk'amakuru cyangwa nanjye ubwanjye nkunda no kugenda tukabona umwana ufite ubumuga usibye n'ubwo mu mutwe wenyine n'abandi bafite ubumuga tukababona ku muhanda mu by'ukuri tugerageza kubegera iyo dushoboye kugirana nawe communication tukamenya iwabo noneho tugashaka ukuntu twagera iwabo cyangwa se tugashaka umuyobozi waho ngaho iwabo tumaze kumenya ahaturuka tukavugana nawe kugira ngo wa mwana nawe yegera abandi yajya mu kigo cyangwa se yasubira mu muryango bakamwitaho batamwirije ku muhanda kuko bagira na violence Tomasi abana bafite umuga bwo mu mutwe bo
bagira urugomo
kurusha n'abandi
bagira urugomo violence bivuga urugomo
bakorerwa urugomo
bakorerwa urugomo bo
bakorerwa urugomo rudasanzwe bakitwaza uti nono nta naravuga uwamuhohoteye nimba yamukoresheje imibonano mpuzabitsina nimba se yamukubise ntashobora kubivuga kubera ko we aba afite ikibazo nyine cyo kwisobanura kimwe n'abandi bose n'abatavuga nabo bajya bahura n'ibyo bibazo ariko umwana wari we wese tudashingiye kuri babandi bafite umuga bwo mu mutwe gusa iyo tubonye umuntu ufite ubumuga ari mu muhanda yaba ari umwana cyangwa urubyiruko tugerageza gukurikirana ndetse na leta yabishyizemo umwete ku buryo bashaka umuryango we yo kudahari bashaka aho bamushyira kugira ngo aba agiye mu kigo noneho bashakisha umuryango nyuma ariko ye kugumya kwandagara gusa bigenda binanirana buhoro buhoro ariko leta iba yabihagurikiye kandi na bayifatiye n'ingamba ku bantu bakuru niho bigorana ugasanga we yumva ashaka kujya mu muhanda gusaba kubera ko niho aracyura menshi kurusha uko arajya mu ishuri ariko ku bana baragerageza aho bitari iby'abana ahantu hatari hagera ibyo bigo ariko buhoro buhoro nzi ko bizagenda bishyira
Makuta Antoinette wo muri Ineza Kabaya dukomereze kuri Samsoni Samsoni kazanwe n'Imana Samsoni we urakomeye
Yes ndakomeye Thomas Kamirindi
tuguhaye ikaze ku ijwi rya Amerika
Asha Messi kabisa nanje nari nkumbuye kuyaga nawe burya ndagukunda cyane Thomas Kamirindi nubwo tabitse
ndagushimiye cyane ariko rero uri mu rusaku yaho hantu nduva hameze nk'ari radio ivuga cyane ubu ngubu byagabanutse uherereye he rero Samso
ningahe Bujumbura
nuko gusha ku ngingo
kongingo nagira mperi ntege uwo muntu
nyine
afasha abo bantu abisa icyo gikorwa ari karakora ni igikorwa cyiza cyane nakomeze kweri abafasha kuko n'abarwayi bo mu mutwe kweri nabo nyine icyo kibazo bisanze bakivukanye nabo nyine barafite agahinda karekare
yego
natwe hano i Bujumbura nuko ntaze icyo kigo kiri kweri mbonye nk'uwo muntu no bamenyesheje nkababwira ntamushikana yo bakaba ko bumufasha
yego
nuko
urakoze Samso
none Thomas Kamirindi
karame
kabisa je wantu uranezera ku makuru dushikiriza ku ijwi rya Amerika nubwo tutakiyumva ngaho i Bujumbura
ndagushimiye cyane ubwo reka nze kubwira abo dukorana baze kugushyira muri group ya WhatsApp uzajya ubona amakuru
Ukute ya WhatsApp. Bruno Manya ndiko ndakoresha Facebook kaho byose muze kushiramo ndabakunda cyane ndabakurikirana cyane ku biganiro byanyu.
Ndagukunda nange rwose nukurakoze cyane.
Uko ari cyo bakamwongiza umumenyesha makuru nange nkaza ndabashikiriza makuru ngo kwanyu.
Yego rwose giya duha tuzajya tuyakira. Urakoze reka twoye kwiharira ijambo kubera ko umwanya ni umutumirwa.
Eh
urakoze cyane.
Murakoze namwe ndiko ndabatega matwi maka iki kiganiro giheze.
Yee. Ijwi rya Amerika tubanze duhamagare na Rafiki noneho Makuta ababwire rimwe abwire Samson rimwe na Rafiki rimwe. Rafiki we?
Yego yego.
Urakomeye?
Ndakomeye cyane vuba.
Wowe uherereye he Rafiki?
Ni Burundi mu Kirundo ku ntega centre de san.
Mu Kirundo ho mwumva ijwi rya Amerika.
Neza cyane gose.
Nuko nuko. Gusha ku ngingo nawe rero.
Acha. Gusa. Nari mu kazi ka ishize nashoboye kucyumviriza gusa.
Ariko wari wabonye wari wabonye insanganyamatsiko kuri Facebook.
Ego nayibonye. Yuko nyine abana ngo babayeho nabi bashaka kubatamura.
Kubagira gute?
Bariho nk'ishira hamwe bigira ngo rishaka kubagira nyine.
Bigira rishaka kubagira. Urwo nururimi. Nuko nuko Rafiki urakoze.
Eh gusa.
Yeah.
Abo vagana nyine do bisabira.
Eh.
Ndaje kujya mu group ya nyine ya WhatsApp.
Ye ndabibwira ababishinzwe baze kuyigushyiramo na uzajya uronka makuru kuri WhatsApp. Ye urakoze cyane.
Gura murakoze murakoze.
Ye Makuta noneho rero Samson yego Samson wari wamwumvise ngo ntabwo azaho mukorera.
Ndashaka kugira mumenyeshe ko dukorera mu gihugu cy'u Rwanda ni mu karere ka Ngororero intara y'Iburengerazuba mu murenge wa Kabaya turi hafi y'ibitaro bya Kabaya ariko nashaka nange kumubwirira ikintu kimwe. Aho kugira ngo akure umwana i Burundi amuzanye mu Rwanda hariya naho hajya hishyira hamwe ry'abana cyangwa ry'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bwo mu mutwe nabo bagakora nk'ibyo dukora ubwo tukayatunganirana ku bitekerezo tukabaha ubumenyi dufite bukeya tukabahuza n'abandi nabo babafasha kugira ngo babunganire kuko ndatekereza buri gihugu kigiramo le psychiatre bari abantu bizi bijyanye n'imikurire y'abana byaba byiza binafasha abantu cyane. Murakoze.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga kuri telefone dufite Innocent. Innocent we?
Karame kamirindi.
Karame rwose nawe. Urakomeye. Niko urakomeye?
Yego ndaho ndashima Imana rwose ndaje.
Niwe witwa Ntezimana?
Eh nitwa Ntezimana Innocent.
Boherereye he Innocent?
Nereye Kigali mu Rwanda ariko mvuka mu karere ka Ngororero mu murenge wa Hindiro.
Ubwo ngubwo Makuta naho arahazi.
Yarahazi cyane ahubwo mbere na mbere ndamanza mushimire.
Yego.
Kuri iriya gahunda bashyizeho yo kwita ku bana bafite ubumuga bwo mu mutwe.
Ese Innocent? Iki kigo Ineza wari usanzwe ukizi?
Ya icyo kigo ndakizi cyane kuko ni iwacu niho turemera isoko niho twivuriza ni hari ibitaro bikuru mbese ni iwacu turaturanye kandi Kabaya na Hindiro turegeranye cyane.
Nuko nuko komeza.
Nakomeza kumushimira rwose yafashije abana benshi cyane nkurikije amakuru nagiye mukuraho. Nzi ko yafashije abana benshi cyane bo muri kariya gace ka Kabaya ndetse na Hindiro. Hari abana bari baragiye mu bwigunge cyane cyane bo mu mihanda ariko nka mwisabira haracyari ikibazo cy'abana bakizerera nk'uko muri ubwo buryo abo mu mihanda wenda hari nabo ba hari n'ababyeyi bagishita abana bakingirana mu nzu bitewe n'imyumvire yo kumva ngo afite umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe ntashobora kujya abandi bari nkamubaza icyo kibazo cyo niba wenda hari icyo bazagikoraho wenda bitewe n'ubushobozi bafite.
Nino se reka nguce mu ijambo nkwibarize, uvuze ko kandi urabihamya ko hari ababyeyi bagicengirana abana bameze gutyo, harabuze aho ngaho muri ako karere k'iwanyu?
Thomas reka nkubwire akarere buriya hari wenda Antoinette arahaze azi icyaro ukuntu kingana icyo mu karere ka Ngororero.
Hano kuri radio ntuvuga amazina reka tuyatsinde, ahubwo nimba ubazi reka nawe nimero yawe nze kuyiha Antoinette, hanyuma muzavugane umurangire mu ibanga.
Yego rwose barahari cyane kuko Ngororero nini kandi n'icyaro ni kirekire, abenshi batunzwe n'ubuhinzi, hari n'igihe baba batazi n'ibyo wenda twe tubivugira kuri radiyo, ariko harimo abatazi ngo wenda biherereye he wenda bitewe no kubura ubuvugizi, ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko ndabashimira aho bageze ubu ngubu, rwose bageze ku ntera ishimishije, bashimira ndetse bakomeje kubitaho cyane.
Ye Thierry nanjye gutyeri mbabarira inosa urakoze
murakoze cyane ndabashimiye.
Ye ubwo bwo mvuze nari ndimo ntekereza ukuntu nyine uzagira uruhare rukomeye mu gukemura ibyo bibazo. Nanjye rero nzajya nkwihamagarira nkubaze niba, ntabwo nzajya nkwihamagarira kuri radio, ariko nzajya nkwihamagarira nkubaze niba koko warabikoze.
Yego murakoze cyane rwose, nanjye niteguye kubikora.
Ndagushimiye ino saa komera.
Yego namwe mukomere.
Noneho rero kuri iri Ijwi rya Amerika duhamagare na David, maze ibyo inosa yavuze n'ibyo David agiye kuvuga Antoinette aze kugira icyo abivugaho icyarimwe. Ndabona dushobora ahubwo tuba turi no kwanzura dusoza iki kiganiro kubera ko ndabona iminota irimo ishira. David we.
Karame karame.
Amakuru yawe.
Amakuru yanjye ni meza kamindi.
Uherereye he David?
Ngira n'umukozi w'ijyambere ka David hano Ngororero, nanjye ni wamerereye.
Na uri Ngororero?
Ni Ngororero Centre mu mujyi.
Yego.
Asuma reka ni utise minota yagiye.
Yego.
Mbere na mbere abanza nshimire umutumirwa, nshimire kuri iyo ntambwe nziza yatangije cyangwa se yateye. Ariko ndamujya mubwira ko aracyafite urugendo rurerure.
Wamufasha iki ko wumva ari ibibazo by'iwanyu?
Uburyo umuntu yamufashamo, ahubwo aduha aderese niba ari nimero ya telefone wenda ya mobile money yaduhereza. Umuntu na ya yego na ushobozi bwinshi umuntu aba yakagira bitewe n'uko naba kiyubaka, ariko duke turaguye.
Yego kubera ko ntabwo nibuka uwavuze ati nimba ari Rugamba ati nk'umunyarwanda atazi ijana byafasha benshi cyane, kuko abanyarwanda ni miliyoni 12 ubwo mu bwo ariko tuvuze abakuze gusa bagatanga ijana, tuvuge ko ari nka miliyoni 6 yaba ari amafaranga menshi.
Yaba ari menshi, ariko nkeka ko ikibazo cyane bafite umwuga n'ubusanzwe Leta yacu y'u Rwanda yaragihagurukiye, kuko usanga no mu matorero cyangwa se amadini atandukanye tuba tugiye tubarizwamo hari uburyo abo bantu tugira igihe tubagenera cyo kubafasha. Ahubwo ngena nagize akabazo, kereka haba hari undi muntu wakabajije, bari umugani mu Kinyarwanda tugiye uvuga ngo yijya kurishera ku rugo. Najya mubaze muri aka karere ka Ngororero yaba amaze ukwakira abana bangana iki ese, uko yitegeje mu karere kacu icyo kibazo gihagaze gute. Hanyuma icyo nsorezaho, hano mu murenge mpemo wa Ngororero hari imiryango myinshi ifite abana bafite ibyo bibazo, wenda uretse n'abafite uburwayi bwo mu mutwe, ariko abenshi baba baravutse wenda bafite ibibazo by'ingingo, kandi ugasanga iyo miryango kuvuza abo bana ntibibyoroheye, ugasanga birakomeye, noneho ugasanga ntibabitaho, hari ababakingirana mu nzu, ugasanga bishwe n'icyo twitamaga, ugasanga mbese muri sosiyete abo bana nta gaciro bahabwa.
David, ahubwo aho ngaho nawe mpa gufatiye, usibye ko nawe nimero yawe nza kuyiha Antoinette, na Antoinette nkamuhi yawe, mbese mwamwemereye ndabona mushaka kumutera inkunga ariko rero icyo nashaka kuvuga nkabo ngabo bafite ibibazo by'ingingo aho kugira ngo babakingirane niba ubazi wababwira kandi nta bushobozi bafite buretse nkugira inama kandi nabo nyibagira ndahamya yuko abo ngabo bafite ibibazo by'ingingo bashobora kujya Gatagara ntabwo Gatagara ibasaba amafaranga urabyumva
ko buriya reka nkubwire kamirindi by'ukuri buriya hano mu cyaro kwikira imigero yaho ibihari hari umuntu wabibereye muri icyo cyaro akumva ko kujya Gatagara ari umuntu wize ugomba kujya cyangwa se ufite ubundi bushobozi
David wowe nanjye icyo tumaze buretse twumvikane icyo tumaze ni ukujijura bene abo bantu tukabagira inama noneho rero nawe ndabikwisabiye aho kugira ngo mbese mu magambo make reka dufatanye iyo myumvire ihinduke ni ukuvuga nawe ufite urwo ruhare ukagenda ukabimubwira ugafatanya na Antoinette abangaba ugafatanya n'abayobozi b'ibanze uwo muntu mukamubwira agahagurukana umwana akamujyana Gatagara ibyo biragoye
ntabwo bigoye
nuko rero noneho ndabikwisabiye rero uzabikore
ni ikintu gisaba igihe kirekire
ndabyemera ariko gira aho utangirira
tuzakomeza gushyiramo imbaraga hari ubwira akakumva nabi cyangwa ko yakubwira ati nawe mufata umujyane gusa nyine kwigisha ni uguhozaho mpamya yuko uko imyaka igenda isinda igataha ikibazo cy'abantu bafite ubumuga kigenda cyumvikana kandi mbona hari imbaraga zashyizwemo
David ndagushimiye cyane ubwo nawe uzaganira na Antoinette mu muhezo reka Antoinette tumusubize ijambo yanzure kubera ko dore twamwambuye iminota ye asigaranye iminota umwe n'igice mbese Antoinette dusoreze ikiganiro mu magambo make
murakoze cyane kuri aba bose batanze ibitekerezo mu by'ukuri byari byiza cyane nuko muratwongeraho iminota nk'itanu
oya ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka gahunda ni gahunda ya radiyo
yego duhereye kuri iyi nota yabajije iti se abana bakiri mu muhanda abana bagihishwa mu by'ukuri turabizi Bwana Tomasi dufite umubare munini w'abana baba bashaka kujya mu burezi bwihariye bafite ubumuga bwo mu mutwe ariko bitewe n'ubushobozi buke dufite aho gukorera uburyo bwo kubavana mu miryango yabo tubazana ku kigo uburyo bwo kubacyura uburyo bwo kujya kubavuza n'imiterere ya ngororero uko imeze natwe biratugora bituma dufata umubare mukeya nawo tukawukora mu buryo bwacu mu bushobozi bwacu dufite ubwo rero icyo kibazo kirakizi haramutse tubonye uwo kudufasha muri transport z'abana twagikemura tubonye imodoka kujya idepurasa abana tubonye uburyo twajya tuvuza abana twagikemura ariko tugafata abafite ubumuga bwo mu mutwe naho abafite ubundi bumuga ntabwo twebwe twabafata kuko hari ibindi bigo nabyo bibitaho
reka Antoinette radio ikiri maze ni ugufasha abantu no kubigisha no kubahugura n'ibiki byose reka mfate icyemezo ku giti cyanjye mpamagarira abantu nk'uko ab'ingororero bahamagaye ari benshi mpamagarira abantu bumva ijwi rya Amerika muri aka kanya baturuka muri ngororero cyangwa se abanyarwanda bose n'abandi babishoboye bazabaha imodokari izabafasha kujya mutwara abo bana ndabibisabiye ku giti cyanjye ntabwo ari mu izina ry'ijwi rya Amerika ntabwo ari byo bantumye ni jyewe ubyisabiye ku giti cyanjye ariko radio nikibereyeho gutanga ubutumwa maze rero Antoinette reka duhinire ahangaha ariko ntashira ntabwo iminota itanu twashobora kuyongeraho ahubwo nakagaruka nk'uko abavandimwe bacu b'u Burundi babivuga ndagushimiye cyane
natwe turabashimiye sinzi nimba twatanga nimero
oya wishyira ku karubanda ndaza kubaha amanimero abangaba bazi gusabye
yego murakoze cyane Imana ibahe umugisha hamwe na ekipe yose mwari kumwe
ndagushimiye mu izina ryabo rwose kandi n'abatari hano turi kumwe ndaza kugutumikira inshuti z'ijwi rya Amerika mwese uko mungana twaganiraga na Makuta Antoinette umuhuzabikorwa w'umuryango Ineza Kabaya wita ku bana n'urubyiruko bafite ubumuga bwo mu mutwe mwese murakarama.